Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba medical fellow radio pulpit le bitso le matla le phulo sala morana Jesu Kriste le dumedisa ke muruti masingi mo motsong wa ka tseno. Ke rata re lebella le foko la modimo mo bokeng ya ba Roma chapter 12 re bala verse 1 and 2 fela. Here if umane yona e bala hakatsela Romans chapter 12 verse 1 and 2. Jaanong ba gaetsu ke a le khothatsa ka rena le kutlwele botlhoko ya modimo gore lunele modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se tshelang se se boitshepo se se o kgatlhang ke yona tirelo modimo ya lona e e lebanyeng lo sekela tshwana le lefatshe mme fetogang ka go ntšhafadiwa maikutlo gore lo tlhotlhomise se e leng thato ya modimo e e molemo e e kgatlhang e e botlalo morena a tlhanofatse palo ya lefoko la gae ka lebitso la Jesu amen. Mamedi a ratagang ke rata re lebelela kgang e ya setlhogo se sa go surrender all, go nehela tso tsotlhe mo modimong mo re badileng lefoko la modimo fa. Buka ena Paulus o ne a bolela ka doctrine ko morago kwale mo re balang mo teng mo bua ka taba ya go inehela ore practical Christianity, go practisa se re dumelang. Now, Bible re bontsha mo ntlha ya mathomo mo ko verse 10 kwa le re a call to surrender your body, mo verse 10 gore re tshwanetse re neele mebele ya rona mo modimong gore re be le lerato leo re ratane ka pelo yotlhe go ya ka mo e bolelang ka teng gaisanang ka go tlotlana le ka go tlhomphana. Now, lefoko la modimo le re bontsha mo gore modimo o batla tirelo modimo ya e batlang ke a gore rena re inegele mo go yena re neele ka mebele ya rona. Bible e tlhalosa gore the body, mmele wa motho, gore dilo tse tsotlhe tse Paulus a ne a di bolela ko morago o bolela go ona a tlhalosa ka fa motho a na leng se re ka se bitsang defect, phoso mo mothong wa molemong wa belegeng. Now o re bolelela gore body e na le defect ene e tlhoka gore e neelwe. Na go neela gore e be setlhabelo baprista ga ba ne ba direla modimo motho ya na le molato o ne a tlisa setlhabelo. Setlhabelo seo ba ne ba se beya matsogo ga ba se beile matsogo ga sa motho a se tlisitseng ke sa modimo. Now le rena mebele ya rona ga re tlile mo aletareng e tlisitswe mo aletareng re e neetse mo aletareng ga e sa le mebele ya rona ke ya modimo tshwanetse gore ke ka moo Paulus a bolelang ka teng mo gore a call o rebiletsa bo botlho gore a re neheleng ka mebele ya rona. Present your bodies as a living sacrifice. Modimo ga a sa sebetse ka ditlhabelo tse di suleng mo bebele e bolela ka gore re šwa le kreste ka baka la sebe morena jaso re shwetse le rena re tshwanetse re shwe le yena ga re kolobetswa re bolokwa le yena re tsoge gape ga re tswa ka mo metsing. Now seo se raya gore mebele ya rena ya phela bjanong re tshwanetse ke setlhabelo seo modimo a se batlang because God wants those who ba ba mo direlang ka moya le ka nnete the true worshippers ba rapedi ba nnete. Now ge number two e bolela ka gore this body modimo o batla ga batle go e render ga batle go e hira o batla go dula ka mo yona. Now bebele re bolelela gape le ka tlhaloganyo ya rona our mind e na le defect e tletse ka dilo tsa lefatshe. Now re tshwanetse re neele ka mind ya rona mo verse 2 fale gore e fetolwe lefatshe e bolela ka system e bolela ka tsela e batho ba dirang dilo ka teng dilo tse tsotlhe tseo di leng kgatlhanong le seo modimo a re tlholetse gore re tle re be sone. Now ore re neele ka ditlhaloganyo tsa rona. Ditlhaloganyo tsa rona di tlhoka what we call renovation, di renovatiwe modimo a di fetole e re motho ga a na wela mo sebeng o ile a latlhegelwa ke percentage e kgolo ya tlhaloganyo ya gae. Basaitis ba dumela gore motho o berekisa fela 3% ya tlhaloganyo ya gae bophelo bae bo botlhe. So re tshwanetse gore re neele mo modimo gore modimo a restore re tle re be le the mind of Christ in us re be supernatural in other words. O ka se kgone go direla modimo dilo tsa modimo di ka se kgone go feta mo bophelong ba gago lentswe la modimo le bolela ka thaba mo mindeng wa gago your soul e ka se kgone go feta ge mind ya gago o sa renovatiwa. Na modimo o tlhoka gore a fetole mind wa gago o renovatiwe and then lefoko la le re bontsha mo le re ha re neetse mo tlhaloganyo ya rona dilo tse tswang ho modimo di tla khona ho feta mo mindeng wa rona. A call to surrender your will, then go hona mo re tla khona ngore re nehele ka thato ya rona mo modimong he gore e ska tloretsa dilo tse la tse polo sa di boletseng tso tlo ka morao ka kwa from chapter 1 to chapter 11 re be batho ba baswa. Ha re neetse bjalo re ba batho ba baswa mo modimong he re align our spirit man, our soul, our body, really align le lefoko la modimo ho ya ka mo modimo a batlang ka teng di be tempele ya modimo di be tse e leng gore bjano re tlabe re sa tlhole reetsa dilo tsa senama tse re di batlang le tse di ratang ke matlho a rena jaaka o bala First John chapter 2 verse 5 to 17 fale. Now motswale a rategang ke rata gore ke rapele le wena gore modimo a o thusa gore willingly we nehele mo modimong o itse gore modimo setse a fentse dintwa tso tsotlhe tsa sebe morena Jesu o di fentse sefapanong ka madi a gae ka go shwa gae le ga o tswa gae modimo ka lebitso la morena Jesu ke rapelela mo mamedi madi a gao morena Jesu a mo tlhatswe a mo fetole a mo transforme a mo etse gore a go tshwanele ke kopa tso tsotlhetse ke dumela gore modimo a ka tsotse mo file tsona ka lebitso le e maatla la morena Jesu Kriste amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.